Hashem's finest.
It's Venomous Music.
Lord D. See, a couple of them boys wanna taste me. Saying these homie
now. Exclusive from ZambianTunes.com.
I got something for you.
Feel it, man.
Mwa ushami simu, zaya jama timu. Yense kukudala nishukunali bema simu. Nseminator, yamu incubator. Mwalenge saya kwieno, kubwezani mwa hibaneta. Olila, alile, misozi zisile. Mabazi yeni kwesa, ni yopu kusachile. Fingazi visile, mizimu zivine. Baduale chinfine, maheta mubine. Kwa sila wanyala, mambala wasala. Sipumu ni dumu, ili umu mafumu. Kafiumu kasila, taukani mkalibimu. No juicy, no uchi, but mago na nzimu. One team umujimu, sivali gone, wali dimu. Never chaya, wali ndimu, no zoom zoom, jine giant.
Exclusive from ZambianTunes.com.